ngife ngifele othandweni sengingaze ngife ngifele othandweni kanti uthando awuthunywe kimi sengingaze ngife ngifele othandweni sengingaze ngife ngifele othandweni kanti uthando awuzekiwe Lutando Luchando Tenga kungenaya kodwa ngizondwa kangaka kungenaya kodwa how come make me Lutando kumagin Lutando mobi Lutando kumagin Kiskwele de kiswini Kukinte lima zinkisi yoyo